Okulonda mukufudde lutale mirembe jabu n'abalonzi nebawoloma Nemuwalinya kenyindo jonjigiriza musayi kwe kusubirwa Mirembe n'emirembe byaddawa Masiga musiatu Mukama jangu otaseo